foto ko sappo e jeenay bulus e Allah mo andaka gollelilaabe surawol sappo e jeedidi. Joni bulus e higo mum sila jarini sire go yetende atene sire non de himbe mum anda Allah gam majjum be ngidi andugo ko bulus woni e ekketa. Den o yi'i himbe atene me fami onon himbe non jogibe dina e miidi hokkugo on habaru Allah on mo ngidon on anda gam mi'i den de bosi mi sire mon dum windi Allah mo andaka. O yi'ibe Allah on mo ngimmi mi hokka on habaru mum kam waɗi duniyaru waɗi kode himɓe e fu ko woni nder mayru. O yi'iɓe hana hano Allah mo ɗum sefi na ɗum wayliri cardi na yamde go non, amma Allah on mo on anda non gimmi mi famtina on ko o moye. Bulus hokkiɓe habaru Isa almasihu mo Allah ummini diga mayɓe. Woɓɓe no njalu tan hano nonno woɓɓe meɗen njalirta hande to en nani habaru Allah, amma woɓɓe njaɓiri hala makko ɓernde worre, ɓe bo keɓi yonki domiki. To hettiniɓe, fuda enen eɗen mbawa wernugo almasihu on mo Allah ceniɗo lildoyi gam ɓiɓɓe adama tokkamo.